语言。My name is Chilewan. I want sense.
African roots are the skill. Kitakitakitakola.
Nangumalande. Ichochena Chileule. Chakula kusebanya fya paliponse. Nishita yonse. Nanguba ponte. Tabamonde fyombona. Akasembe pakube yanse nanyonse. A paliponse. Beta kankoma o.
Walibelelo kuikoma ifwana binzi tunadieya kunkuma ngama mona tuleipuma mule kutamba fefitu kwala kusuma walibelelo kuikoma ifwana binzi tunadieya kunkuma ngama mona tuleipuma mule kutamba fefitu kwala kusuma twalibelela 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 twaikala Baleke nanguba ponte, niwo waishibesho nabana basonte. Nanguba wata pali ponse, taba monense kotuipela yonse. Bakula cholo mafetewa, tafya kapopo twali bakale mupawa. Ugule kanadi ashida tuchapa, ntuichite miko chesu chadi balulanga flower. Oke nanguna left, tulampwesha right, findu fiaba na right. Jano busu mata mafula maeki, twali lilo kundesha noti kunyanta pali breaki.
Nanguba lande. Choche na chili ule Chakula kusebanya fya paliponse Nishita yonse Nanguba ponte Taba mwende fyombona Akasembe pakube yanse Nanyonse A paliponse
Mule tutamba fefitu kona kusuma Ifwana pinzi Wadzia, muti mefyo karipanga taudinia Nangufiko senjikuwa tapona fia Tushila fielesa promisu kuwa sincere Limola nkalifia no muti mawakalipa Dalanda fia kwa shakabwele na kalipa Tapakokola na dabwa na kufuluka Ndakuele loli wanje fyo na iluka Bafuwa hatuka ilete koni simenti Nga avomba ila kose lako Fia vikalesa pa monoman puta sanda Pakobu shikutuka leka na kumanda
Ichoche na chili ule Chakula kusebanya fya paliponse Nishita yonse Nanguba ponte Tawamonde fyombona Akasembe pakube yanse nanyonse A paliponse Beta kankoma o
Walibelelo kuikoma Ifwana binzi tunadieya kuma